anze agenda yo kweruma embwa y'omugaka gye yagirundira eramika yakwata lweruma tawuni ye katwe yantamanze agenda yo kweruma bagita embwa y'omugaka gye yagirundira waliwo omusajja ekatwe samanya yali mugaka alina ennyensimbi yazimba amaka g'okomya amaaso n'omukyala omutongo omukumi yalina buli kimu maka kirungi ng'abakyala bakyusa buli kadde batalina kye yegomba maama batula n'okutula ssebu nawadde yalina obugagga bungi nnyo yegomba ewakobako n'embwa ye yagula akabwana akalunda naye nga takatagudda walala kati yakula yagitana yatetabuze yadde mukama waye yamukyaye eruma buli agiyise mu maaso toyitire katolo kulimba erabika yakwata lweruma tawuni ye katwe yantamanze agenda yokweruma embwa y'omugaka gye yagirundira erabika yakwata lweruma tawuni ye katwe yantamanze agenda yokweruma bagita embwa y'omugaka gye yagirundira
Obrone sepe unga bisura Sabi jako waliembwe mulia